While campaigning in Freedom Park, Soweto, ANC Secretary General Fikile Mbalula rallied party supporters before the upcoming municipal by-election. With the ANC facing pressure and challenges, Mbalula urged the party's supporters to remain unwavering.
The ANC funeke fane ne Kaizer Chiefs. Yabo. No, mamelani, mamelani. The ANC funeke fane ne Kaizer Chiefs. You know why, mamelani? Mamelani. Mamelani, why in this situation? In a motivation land. If Kaizer Chiefs, yala noba seikiwa. Abantu bayo abayilani. Waka wambona umntu weKaizer Chiefs ohambayo. Ditsho noba ikiwa izolo basenethemba. Ukuthi next week sizawudibana eThekwini. Hayi ke mna ndilibhakabhaka. Umadephula. Ewe, umadephula mna. Kodwa qha ikhona into endiyithandayo ngeChiefs. Likholo. Yiloyalty. Hayi, intsimba ayigobeki kwelo cala. Ungamzama umntu weKaizer Chiefs akasoze ayilahla. Nani qinani ekholweni. Qilani kule nto yenu. Sizazilungiselela le nto. Masisebenzela ba apho siphethe khona mazijike izinto. Kubonakala umohluko ukuthi ANC iphethe. Kubonakala umohluko ukuthi siyaphambili. Ngale nto siyiphetheyo. Utsho uRamaphosa. Woza May 14, woza! Phatha khongolo sephatha. Masikhusele le nkululeko. Masikhusele kuba apha ngaphandle. Liphumile utshaba. Lisifuna singekho. Uba i-ANC ayikho sawukhuselwa ngubani. Utshaba lifuna ubulala i-ANC masibabonise nge-14. Ukuthi asiyindawo.
The ANC's path to recovery is complicated by its loss of majority rule and widespread criticism from citizens. Reporting for Times Live, I am Bulelani Nonyokela.